kugenda Tanzania kuna makabila shaz Yako mengi yani mengi mpaka rap Ila kuna kabila moja kiongoz Lenye masifa mengi utashanga Mhaya, mimhaya, haya, haya, mimhaya Unaniona? Mhaya, mimhaya, haya, haya Haya Muda mwingi nimetinga suti Fukoni nimejaa laki tano vijisenti Haya Kila sehemu ni nyumba za bati Hata kama msosi wa kulenga kwa manati Haya Yo, aka show mile Misifa mingi mingi toka enzi zile Haya Ulaya dele na piga misele Ukija geto utadhani ndo umefika mbele Najivunia kuzaliwa kwetu Highland Pita kibeta kashura utadhani Netherland Situmi mbege mini Johnny Walker teachers Safari ndege somi gari moshi wala bus Bukoba town kiwanda cha seneni wala sisio wachoyo karibuni tugawane Bukoba town kitovu cha matoke wala sisio wachoyo karibuni tugawane
Maku baba esire kupabalio Maku baba esire
Mbeya Tanga
Maku baba esire kupabalio Maku baba esire
Arusha Mwanza
Maku baba esire kupabalio Maku baba esire
Dar es Salaam Kilimanjaro
Maku baba esire kupabalio Maku baba esire
Ngara Bukoba, Karagwe, Misenye Biara Muro, Njo Muleba Kierwa Muhaya kote nipo soka gera tu Tanzania nzima nimeitekere mikono juu Muhaya kila semina tesa Nana nabisha kwa wahaya soma handsome Nana nabisha dada zetu soma beautiful Mtoto waki haya siku zote yuko na nidham Sura karigu, figa zao yani wako fu Akina koku shubi kagemuro Kemi lembe mulungi wazuri waro Uge marila mbelu anambezi Wego shora, mugisha, muganyizi Weye mamu, muta, mulokozi King wazi flow, mindo naitwa mukulasi Kija Bukoba, uta enjoy mapenzi Lake Victoria, msira mpaka bugonzi
Maku baba esire, kupabalio Maku baba esire
Kenya, Uganda
Maku baba esire, kupabalio Maku baba esire
Afrika kusini
Maku baba esire, kupabalio Maku baba esire
China, USA
Maku baba esire, kupabalio
Germany, UK. Mhaya, mimhaya, haya, haya, mimhaya. Unaniona? Mhaya, mimhaya, haya, haya, mimhaya.
Nima nima naronda.
Sema now, mama.
Nima nima naronda.
Yeah. Bara, kwenda paka Zanzibar Sivi nara, nyumbani kwetu Bukoba
Nirwa nirwa naronda
Sewa sewa
Nirwa nirwa naronda
Yeah
Nirwa nirwa naronda Mare mungi ya bagare naronda wakatambara
Akina Katunzi
Kubabalio
Kazaula
Kubabalio
Atugonza na Nyamwiza
Kubabalio
Kutechura
Kubabalio
Akina Kaizirege
Kubabalio
Tumwesige
Kubabalio